ashama arkafune dawotto taf dagge fatoto sagale america akamoltan sagale na america sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa meter bandi didami lema didami shani soddomi to koratti television an itio satin kallatti dan magala washington dc studio shantami sadafarra esni derba guyanarra robi mudde to ko barakuma lema didami to ko akalako sa ethiopia timmo sadasa didami lema barakuma lema fi kuda afur qoppi kenya harra ke satti gabasale imota addadarati tiye fatan qamna odut dursa odu kana sinid yesitu tujube horati garasitana sinde barsa
kamoltan urdufto ta kenya oduna mafqamnu kuno ittana mumich ministera ethiopia demeqa mekonni ifkitisani kan china wangi har amariyachu dan tuta odu finfinne kesetibse kenneni jiru demeqa nakajirani tidawonnan ministericha inna ethiopian rakko kesejirtu yotaw kunis kamulisu degersa pola manta siyasa cimaf hariron tarsimo biyo talamangiddu jirachu sati jiran wangi akajirani tibiyemichu katate china hala ethiopia kesejirtu tidiyenyan urdufa kajirtu yotaw ibba humnota ala danda siyasa sani dimoti keso ethiopia ratfe uyalan nimor mitijiran jechudan dubima ministry imala ambassador dina mufti vof ipsaneru wangi ethiopia kadawotan atataman ethiopia gaddisa ba jechun radde bin wamichi darba inna jirut jechudan ambassador redwan hussein fuda twitter isan rat barresani kun mormi ballada jeran lola ka ba ethiopia ke satgege samu humnonni ala garebab saif degeru jechudan tplf if motumani ethiopia radde bin himachun sani niada tamajara kennedy abata tinfinera ኢትዮጵያን ወራን ሸናኑ ለሄዱ ሀርከቲ ፒኤልኤፍ ጀላ ወለቦም ሳጅራቹ በክስፍቴ ሚኒስቴር ተጃጀለ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማ ለገሰቱሉ ቴሌቪዥን አረጥብ ሰከነኒ ነከጀናንቲ መጋላል ኢንተርሲ ሞታን ከነከጋሸና ከለይሶም ኖቲ ኢትዮጵያን ተዋታማኒሩ አከ ሚኒስቴር ቺጀናንቲ መጋላልን ከነከሸዋሮቢት ሞላሌ መዘዞ ወራይሉ ገነቴ ፍቾፍቱፍ አሴታ ሁምኖቲ ኢትዮጵያን ዴብሰኒ ቀባማኒሩ ጀራን ዱቢማንቲ ፒኤልኤፍ ጌታቸው ረዳ ይርጋ ትዊተር ይረት በረይሰኒ ሄዲ ሁምነ ኢብሳ ተከዘ ሁምኖት ኢትዮጵያን ቦምቢን ሀሌለ ሙሳ ከንብሳን ይወተው ኮርፖሬሽንን ሁምነ ኢብሳ ኢትዮጵያሞ ይመና ከን ሀር ሀሉዳን ኦዱንሱን ከንኪጅባት ጀዴ ጅራጀቹን መለስካቸው አማሃ ገባሴራ ኮንኮላታን ገርጋሰ ፈያን አፉር መቀለ ሄኑ ሳኒ ሰገንታኛ ታ አዱኛኑ ፍብሰ ጀቹን አንዱ ቢማንቶ ኩማሞቱ ሞታ ስቲፈን ዱጃሪክ ኢብሰ ከነኒን በክስ ሰኒሩ አንጋማት ኮንኮላቶን ፈየም ሳሪበቶ ኮፍሸንተማ ኦል ገመስከ ሰነን ይወተው WFP ጉያ ጉያት ፈዲ ኡመተ ሚሊዮን ሸኒፍ ቱቃላማ ጉቱ ፎጀታ ጅረጅረን አኩማ በከሙ ዳንዲን ከራ ትግራይጌ ሱመርትኑ ሰበባ ወልትቡ ኢንሳን ሰይኑን ዋንን ደንዳ አምነፍ ጀቶ ኮፍ ቦደተር ክፈተ ጅረጅረኒሩ ዳንኖ አማራ ኬሳ ሰገንታኛ ታ አዱኛ ደሴፍ መጋላሌ ኮምቦልቻ ኬሰ ከነንጅራን ነሞተኩመ ኢበቶ ኮፍ ቱርባንደርበ ደግር ሰከነንጅራ ጀቶ ኮኬሰት መጋላሌ ከና ፍራፕ ሲንገር ጋርሳ ከነሙንሳ ኢሰጀል ቀባቲ WFP ምቾንንሳ ቱርባንን ታናንኬሰ ነሞተኩመ ኢባፍሪፍ ኩመሸንተማ ኦልታኒፍ ገርጋርስ ኢቲንገውፍ ጅሩ ሚራን ሜትሪክ ቶኒ ኩመጃተሚ ቱርባ ኦልካበ ኢትዮጵያ ኬሰ ቀባቹሳ ከበክሲሰ WFP ኩኒስ ኡመተ ሚሊዮን ሰዲፍ ቱቃ ቱርባኛች ሱፍ ጋተ ኡስ ገሩ ሰበባ ሀንቀነ ቦባፍ ዳንዲን አበሙፍ ደቀቡን እንደንደኝ ጀቹን ዱቢማን ቶክማሞቱ ሙታ ስቲፈን ዱጃሪክ ኤፕሰኔጅራን አብ ሚዲያ ሀዋሳ ጉድች ትዊተር ወልወራንስ ሰው ከነሳ ወጋቶ ኮ ኡልቱረ ከሰጥ ሎላ ኦፋ ከጅሩ ገሬሪ ጴሎላ ትግራይ ነሞተ ቀቀን አካውንት ይሳኔ እግሩ ሳፍ ኢትዮጵያን ኮሜዲ ስቴጅር ትጀጁናን ዱቤም ቱን ሞቱማ ክብጣ ተከለሳ ዱበተኒሩ ሞቱማ ሙምጨ ሚኒስቴራ አብይፍ ቲፒኤልኤፍ ግድት ወልት ቡኢንሰ ኡማ መበክሲሱፍ ገሬ ለማን ሚዲያ ሀዋሳ ገርጋራሙን ሳኒ ፈልሚንገ ገፈማጅሩ ኒሙልሳ ጀራን ዱቤም ተዋጅሩ ሙምጨ ሚኒስቴራ ቢለኔ ሲዩም ኢብሰቱተ ኦዱፍ ከነኒን ትዊተር ሰገሌ ደግርቶተ ኢትዮጵያ ከነን ደራራፍ ኪጅበቲ ፒኤልኤፍ ኢላልጅ ሲሁ በኖ ከነን ኡቋም ሱራት ፉል ለፈተጀነ አመኑፍ ሰባባ ቀምነ ጀራን ከነስ ትዊተር ዋልታሌ ዲሞክራሲፍ ዳቦሊነ ዳዳ አኩመ ደግርቶተ ቲፒኤልኤፍ ግዱ ሳኔ ሰነን አባ ከነ ግዱ ሰኔራ ጀነ ከን አመኑ ተኡ ገረ ኢማማታ ከን አባ ትዊተሪፍ ኢብሰኔ ራጀናን ቢለነን ቦደረስ አጃንስ ፍራንስ ፕሬሲፍ ኢብሰ ከነኒን ኮሜሰርና ትዊተሪፍ ኤርግኔ ራጀናኒሩ kan wal waransa sana ke sat abiyin deggertu biyi holla ertra nan wal waransa sana ilaljise mari ethiopia af motuma ertra qaptile san rat mariyatan kan gabasu new africa institute jeram of director asa olana simon tasfa mariamin le twitter isa uguru kome dhiyeessite jirti. Sagaleen deeggartoota Itoophiyaan kam akka ugurame garuu beellaneen hin ibsine. Simoon gabaasaalee kijiba ta'an dura dhaabbachuuf qorannaan ni geggeessuuf gabaasaalee madaalasaa eege dhiyeessuusaaf galatatu ta'aaf jechuudhaan dubbii himaan mootummaa Eertiraa Yemaana Gabramasqal Tuwiitarii irratti barreessaniiru. Ugurri Tuwiitar raawwate kun sirrii waan hin ta'iniif qorannaa hatattamaallee barbaada jedhanii jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Naayijeeriyaan baatee onkoloolessaa keessa qorannaa walitti qabdeen vaayirasii koronaa haaraa omikiroon jedhu ka jalqabaa Afrikaan 77 darbe beeksisuu ishee dura kan argite ta'uu Instituutiin Fayyaa Uummataa ka biyyattii har'a beeksisee jira. Hayyoonni saayinsii Afrikaa 70 vaayirasii kana arguu erga gabaasanii booda biyyoonni 20 ta'an gura imalaa kaa'uun isaanii beekamee jira. Vaayirasiin omikiroon imaltoota Afrikaa 70 irraa deebi'an lamarratti argamu waltaan to'annoof ittisa dhukkuboota Naayijeeriyaa ibsa kenneen beeksisee jira. Vaayirasiin kun garuu namoonni Naayijeeriyaa utuu hin seeniin durallee argamuusaa gabaaseera. Vaayirasiin haaraan kun akkaan daddarbuusaa namoota akkaan dhukkubsuusaaf talaallii argame danquusaa ilaalchisee wanti beekame jiraachuusaa aangawoonni eegumsa fayyaa shakkii qabaachuusaanii ibsaniiru. Naayijeeriyaa keessaa oduun vaayirasii omikiroon ka jaarmiyaan fayyaa addunyaa balaa hamaa qabaachuusaa akeekkachiise weerara COVID-19 ka biroo kaasuu mala yaadduu jedhu dhaqqabsiiseera. Ministeeronni Haajaa Alaaneetoo erga Raashaan haleellaa Yukireen irratti raawwattuuf michummaa isaanii mul'isanii booda roobii har'aa ministeerri Haajaa Alaa Antoonii Bilinken gitoota isaanii biyyoota lamaanii waliin adda addaan marii akka geggeessan karoorfamu Yuunaayitid Isteetsi mirkaneessitee jirti. Mariin ministeera Haajaa Alaa Yukireen Dimitiro Kuleebaaf ministeera Haajaa Alaa Raashaa Sergey Laavroov waliin geggeessamu Stookholm Suwiidin keessatti kamisa borii kan geggeeffamu walga'ii ministeerotaa kan dhaaba nageenyaaf walta'iinsa Awurooppaa keessaa wal cina kan geggeessamu ta'uu aangawoonni ministirii dhimma alaa beeksisanii jiru. Kuleebaan roobii kaleessaa Raashaa ofirraa ittisuuf guddina dinagdee qopheessuu dabalatee deeggarsi waraanaa Yukireeniif kennamu akka guddatu Neetoof waamicha dabarsaniiru. Raashaa fi Yukireen lamaanuu guyyoota dhiyoo waraana daangaa irratti kuufatte jechuun inni tokko isa kaan himataa jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceenaa nu wajjiniin tura. Guyyaan har'aa muddee tokko ji'a dhumaa isa bara 2021ti. Guyyaan kun addunyaa irratti guyyaa dhibee HIV/AIDS itti yaadatamee ooludha. Guyyaa kana ilaalchisee gabaasa qophaa'e jaallanneen akka itti aanutti qopheessiteetti.
Addunyaa irratti uummanni miliyoona 38 ta'u vaayirasii HIV waliin jiraata. Erga vaayirasiin kun jiraachuun bara 1984 barame as uummata miliyoona 36 caalaan sababa HIV/AIDS fi dhukkuboota sanatti hidhata qabaniin dhumaniiru. Kan yeroo dheeraaf waa'ee vaayirasii HIV qoratanii fi London ka jiru yuunivarsiitii Queen Mary jedhamutti piroofeesara ka ta'an Dr. Chloe Orkin akka jedhanitti.
The state of affairs globally is very much a situation of the haves and the have-nots. For those people who live in places where
dhimmichi sadarkaa addunyaatti waa'ee qabeenya qabaachuu fi qabeenya dhabuuti. Namoonni naannoo wal'aansi tolaan hin laatamne keessa jiraatan yookaan wal'aansi kennamu isuma durii ta'e keessatti akkasumas wal'aansa waliin walqabatee rakkataa jiran haala gaarii keessan jiran. Wal'aansaan alatti immoo vaayirasiin HIV namoota kan ajjeesu ta'uunsaa itti fufaa jedhan. Hayyoonni akka jedhanitti wal'aansa fayyaa quubsaa ta'e namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan akka nama biraatti hin dabarsineef ittisa. Addunyaa irratti namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan keessaa harka 50 kanneen caalan dubartoota. Kana malees dubartoonni miliyoona 1.3 ta'an kanneen vaayirasii kana waliin jiraatan ni ulfaa'u jedhan hayyoonni. Wal'aansi fayyaa quubsaan vaayirasiin HIV haadha irraa gara mucaa gadameessa keessa jirutti akka hin dabarre ittisa. Dr. Orkin London irraa addunyaa irratti wal'aansa fayyaa vaayirasii HIV godhamu kan yeroo dheeraa tursu argachuuf yaalii ta'u hoogganu. Kunis bifa tallaaliin ji'a 2-2 kan waraannatan jedhan.
Where I live, it could amount to 6 treatment days a year for someone with HIV. And that's very different from having to take treatment 365 days a year.
Lafanjira dutti namota virus HIV walinjiratanif waggat guyaja wallansar gatu inni kun waggato kojochun guyoti 365 dawa fudachurra adda dugumat wan harada jedanir qorattoni United States namota virus HIV walinjiratanif qamisani dawa male virusichi ofra ittisudande attamitti fayisun akadandam qoratajiru Dr. Bruce Walker Boston ra doktora tajajile gumsa fayafi hayu science city namota virus HIV walinjiratan waggota 40 qoratan.
Some people are able to keep HIV in check with their own immune systems, and that really set us off in the direction of trying to understand how that was.
Namonni hangitokko virusin HIV qamasani ke sajiru humna qamisani dukuba furratti su qabuni lalu kunta onimmo akkamitta kadande baruf yaligonuf kallattinu kenne jedan virusi HIV walin kajiratan Lauren Ulenberg barakuda sagal sagal tamilam virusin kun qamasani ke sajirachu baran garu mallattu agarsisan tokko yun qaban.
29 and a half years I have never needed to take HIV medications. I'm humbled. I'm grateful.
Wagga digdami sagalif walakka keset dawa farra virusi HIV te fudaddembeku kunanaf wanan yaden oli galanniko guddada jedan. Dr. Walkerif wahilonni sani kannen institute ragun kesa namota virus HIV walin jiratan kana gafto ko gutumatti fayisun nidanda amajed.
Our goal is to train their immune system to develop this kind of super function that we see in
nama virus HIV walin jiratu tokko wogota deraf wal ansarra katurugona kayon kenya asa qamnisa dukubota furra ittisuf qab ala tijajjabesun ujina mota murasa ke satojetu kana akagagge suf lenjifna kunis darik ayokan infectioni virusin HIV fidu akafayan yokan yotikat virusichi towanna jala ole dukubato koyu nama sanat akkan finne gochul gama kaninimmo virusichi sadarkaa xiqqaarra waan jiruuf jecha nama biraatti akka hin dabarsine gochuudha jedhaniiru. Guyyaan AIDS addunyaa innarraa virusiin HIV ammayyuu akka hin dhabamin jiru nu agarsiisa. Yeroo maallaqni ramadamuu fi qiyyaafanni jiru weerara virusii COVID-19 irra jiru kanatti virusii HIV qoratamanii ilaalamuu fi yaaliin gaggeeffamus jeeqamuun qorannaa ogeessonni addaa waa'ee HIV irratti gaggeessanii fi kanneen dhukkuba AIDS waliin jiraatan yaaddessaa jira.
Paartilee mormitoota Itoophiyaa keessatti galmawanii socho'aa jiran keessaa tokko kan ta'e paartiin dimokiraatawaa Booroo hoggantoonni isaa fi miseensonni isaa gara adda waraanaatti duulaa jiraachuu isaanii dubbata. Mootummaan naannoo Beenshaangulisii tarkaanfii paartichi fudhate jajeera. Naakoor Malkaa gabaasa taanuu qaba dhimma kanarratti.
Itti gaafatamaan dhimma siyaasaa paartii dimokiraatawaa Booroo obbo Yohaannis Tasammaa koreen hojii raawwachiistuu paartii isaanii mari'ate murtoowwan dabarse keessaa geggeessitootni, miseensotnii fi deeggartootni paartichaa dirree lolaatti argamuudhaan akka waraana irratti hirmaatan murteessuudha kan isaan dubbatan. Murtoo kana hordofuudhaan isaanumtu dirree lolaa Matakkal irratti argamuu dubbatanii jiru.
Ahun Beenishaangul Gumuz Gimbaar Matakkal akkaabi noo mugganyo.
Amma dirree lolaa Beenishaangul Gumuz naannoo Matakkalitti argama. Birmadummaa biyyaaf naannoo keenya irratti rakkoo ga'uuf malu ittisuu fi waamicha mootummaan dhiyeessee labsii yeroo ariifachiisaa labseen duularra jira. Paartiin keenyas waamicha mootummaa kana dhaga'uudhaan geggeessitootni, deeggartootnii fi miseensotni paartii dimokiraatawaa Booroo akka duula kanarratti hirmaatan waamicha taasifneef jirra jechuun kan ibsan. Murtee paartiin isaanii dabarse kanneen biroo ilaalchises itti gaafatamticha akkas jedhu.
Akkaayachuu ni xabbiqu.
Warri dirree lolaa dhaquu hin dandeenye naannoo isaanii akka eegan ኦሚሻሌ አከሰሳበኒፊ ማቲ ወንዱ ለከነረቲርማተኒፍ ደግርሳ ከጉደን ከሙርቶን ደርቤ ጀቹን ከኒፍሰን ፓርቲን ዲሞክራታዋ ቦሮ መጋላ ሱሳ ከይሰቲ መሪድ እንገደታይሴን ሙርቶወን ከነነራዋንጌፍ ጀቹን ከነሳኒፍሰን ጉርሙሌይሳን ኤርገምቶተ አደብሊ 70 ሙተትግራይ አቡት ጀቹዳን ዋመኒፊ ናንንቸ ከይሰቲ ሄደቹዳን ሶቾኒን ለሚሌ ነጋሄዱረት ሐሌላን ራወተሙ ወልቀበቴ ትጀዱ
እዚው ሳይ ላይ እንድንደርስ ያስገደደን
ወንቲ አከሙርቶ ከነረገኙ ሉረንዴስሴ ወጎተ ሰዲፍ ወለካደር ባንክ ይሰቲ ሄደቶትኒ ጉሙዚ ፊሸኔ አጀቻ ጅሙላፊ ሳምቸገጌ ሰኒን ሄዱንዶኒ ከንኩመን ኢባለካማንሞ ቄሳኒራ ቡቃን ይጅሩ አምስ ገመ ሱዳኒን ሐሌላ ራወቹዳፍ ገሬን ራያ ኢትሰብኒ ሻንጉልጀቹ ነፍዋሙ ሄደቶተ ጉሙዝ ወጀን ተውዳን ተታፊ ጎዳጅሩ ኡመቲች ያዶ ጅራቹ ጠቡ ከይሰጅራ ከናፉ ምኖተ ነገይ ጉምሳ ሞቱ ማጭነይ ሪሩዳን ሚሴንሶተ ግግስቶታፊ ድግርቶትኒ ከኛ አከድሬሎላ ደቁን ኤርማተን ከምቡርቴስኔ ጀቹን ከኒብሰን ኦቦ ዮሐንስ ሞቱማ ፋ ነገር አገሩማ ቀባኑሌ ብርመዱማ ቢያ ኤክስሱፊ ከንዱሉ ጀቹን ሲብሰን ይጅሩ ኢትጋፍተማን ቢሮ ዲሞተ ኮሙኒኬሽን ኢናኖ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ኦቦ መለሰበየ ነገመይ ሳኒቲን ሙርቶን ፓርቲ ዲሞክራቷ ቦሮ ከንጀጀቤ ፈሙ ጀቹን ዱበተን ይጅሩ
አንድ ሀገር ነው ያለን አንድ ህዝብ ነው ያለን
ቢየቱኩ ቀምና ኡመትቱኩ ቀምና ገራገሩማ ንያዳጅራቹ መላ የሮቲ ፓርቲ ሲያሳ ከነሰነ ጀንዊቲ ዶሊ ገመሰባ ሂማሌ ቢዮት ሊጣፊ ከኔምብሮን ኑትበን ሚጅራ ከና ቢየቲራ ቆለቹዳፍ ገራገሩማ ያዳ የሮዳፍ ቱርሱን ፓርቲን ዲሞክራቷ ቦሮ ሙርቶ ከነረገው ንሳ ዋንጀጀቤ ፈሙዳ ጀቹን ከኒፍሰን ኦቦ መለሰን ተደበሉዳንስ ጌጌስቶትኒ ሚሴንሶትኒ ንግርቶትኒ ፓርትሌ ከኔምብሮ ዶለ ከኔራ አከቆደተን ኤርጋ ደበርሰን ይጅሩ ከናንድረስ ፓርትሌን ሀቃዋሱማፍ ለሚወን ኢትዮጵያ ኢዜማፊ ወራክሰ ብያሌሳው መታ አማራ አብን ብርመዱማ ብያፍ ኒዶላ ጀቹን ጌጌስቶትኒ ሳኒ ድሬሎላት ቦቦውን ሳኒ ያደተማ ፓርትሌን ከናንድረ ከራነጋን ቀብሳውፍ ቦርዲ ፍለኖ ብያሌሳ ኢትዮጵያ ራ ኤየማ እርገተን ጉኔን አመሞ ብየቲን ሁምኖተ ሽሮርኬስቶ ተጀቹ ዋምቱ ፋና ወራነጌጌስቱ ደጌሮ ረደርቤ ፋነዱሉ ይሳኒ ላልችሴ ያደ ቦርድቻ ቀበኔ ዴቢውዳፍ ኒያላ ጉርሙሌን ፓርቲ ዲሞክራታ ቦሮፍ ሞቱማን ሂመና እረት ዴሱ ጎቸጀደሜፍ እረድ ዴቪድ አንከናንዱረ ሃላቱረ ኒጅሩ ሰገለ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
ኦርቶዶክስ ኬንያ አመሞ ገረገባሰ ኬንያ አዳቲ ጨና እታኔ ዲያታከ ወልዳኖ ጌሶ ተፈያ ኦሮሞ ኢዲሌ አዱኛ ወልጋይ አፍራፋ ኢዛይራቲ ገርጋርሰ ሐዋሰ ቢያቲፍ ታሲ ሱፊ ሆጂ ቡልቺን ሰሚኒሶታ ወጅኒን ኦጀቻ ጅሩራቲ ኢብሰከኔር አለማዮ ቀና ኦገንቶታ ወልዲቻቲፊ እትጋፈተምቶታ ጃርሚያሌ ፈያ ሚኒሶታ አሶሲሴ ገባሳይታኑ ዲቆፔሴራ እትዲያዳ
ወልዳኖ ገዮ ተፈያ ኦሮሞ ካንሰደር ካዱኛ ዳበቡ አፊኖ ጀነ የሞተው ሐንቅነተ ያጅለ ፈያ ሐዋሰ ኦሮሞ ቢያላጅራቱፊ ከናኖ ኦሮሚያ ከይሰጅራቱ ጉቱፍ ከኑንዳይዳም ወልዳኖ ገዮ ተፈያ ኦሮሞ ሰርካ አዱኛ ቱንዳይኩን ወልዳ ሀኪሞተ ኦሮሚያ ወሊንቅንዶሙን ተጃጅለ ፈያ ፎየሱ ጨውምሰ ቴክኖሎጂፍ ኦጉማራት ጥየፈቹን ሆጀቻ አከጅሩ ቤክሴ ድረታን ወልዳ ኦገዮ ተፈያ ኦሮሞ ከሰርካ አዱኛ ዶክተር አባሻ ሞሌንጮ ወልገይ ሁንዴፈመ ወልድቻ ወጋ አፍራፋላችሱን አከዱበተንቲ ካዮን ወልገይ ከና ሆጂሌ ወጋ ደርቢ ሆጀተም ሚሴንሶ ታፊ ዳብሌ ወሊን ሆጀተኒ ዴሱን ከሮራ በራይቲ አኑረቲ መሪያቹ ደጀደን
ወንተን ጎነ ከሳ ተኮ በርን ገዳ ኤገ ወልገይ አከና ጎነኔ አስ ማል ወጀቻ ቱረከጀኑ ሚሴንሶ ተከናፊ ነሞተ ወጂን ሆጀኑ ዳብሌ ወሊን ሆጀኑ ሚዲያሌ ወሊን ሆጀኑ ከነ ሆጀኔ በረከነ ጀኔ ቲምኔ ኤገ ሰምቦዳሞ ነሞን ወጂ ሆጀኒ ኩኒስ አኩማከን ujisani no fipsani jiru minnesota department of health ramsey county different medias hawasni community oromo minnesotas isa anhundinu wanitijiran nutimani jiru ammo ega sun umate biyar rais namota kakena nuji nojatan waldao ke sitota hakimota oromia biro fayya kan oromia isani rais akan madagene
waldano ge yeta fayya oromo kasarqa dunya kun malakatin hojjetu umata fi misensa tasarra kan argatu yemota misensoni waldicha hundu waldicha ftaya jilato la oltuma akakena jiran dr abasha mohimani jirum waldaan kun hoji biyala tojetun alat biro fayya oromia walda hagimota oromia fi university ta biyetti kudato ko walinta un tayajila akakena jiran isimanirum
walda hakimota oromia wajin hojjanna yero corona dufesani mutanno asjiru duran yalille asijal kabame se tartim nitinam niala munis asirajal kabame sansan experience sanasi share gochani turre yero motumanna no romeada strategy nama covid dibame kana basatus no walda hakimota oromia wajitawdan karora sambasa fi turre gasanammo university oromia kudasadi kees hakimota jiranin waltahudan training first hand experience hands on experience kajamu kanwana kana kana wajino janna yero recha yero rakon garagara jirusi jarakanan walumano janna ummata kenna tajajilu rat
waldao geyo tafayya oromo kasadarka dunyati drata and deme minisota dr abdurrahman ibrahim qopin kun minisota tikan qopaev hojileen waldecho jeddu heddu fi hawasni oromos ba inan wanas jiratuf walgayi wagga kana asitu koppesine jiran
koppin heddu bareda ture wanne minisota irat duguma yero afrafaf kadema jiru annual conference afrafara wanne minisota ta koppesine fillen oge sifayan echu memberin iopa namni heddun minisota le jiratani e kana mo activity natta kan dalaga ma jiru as minisota irati last year 2020 rajal kabna wa covid rat hedu barsisala torre umata kesa gabuno matale barsisala torre e warra motuma biya chun Minnesota Department of Health kaje da mani jani akka biro faya e gus faya Minnesota je chura isa wajiran partner tani isa le wajin hedu dalaga jira akka county takka kana mo akka biyet regions kaje da sunit Ramsey County wajin wajire gus faya ti isa niska county isa le wajin hedu dalaga jira so activity hedu na sita ale wan jirtu isan su wajiran partner tani wan dalaga jiru vaccine le hedu umata le kenna jira I open this vaccine provider in Lewand that is sunuma sababi fachudan as Minnesota rat in the midst of 2010 kasra population
kutabi ye Minnesota wa jirafaya ummata Ramzet director hermanna ummata kantan Kim Closey walgay kanratti kanrmatan yemutaw walgay kanratti malifakka irmatan akasin himu.
We've been working with IOPA with our community outreach and working to get information about
waldaa ogeyo tafayya oromo walin immota dukuba covid projecto ta video imma ulfa uratti barrefa mota di sufi daimman waggashani hanga kudato ko jiran ratti fayyuma talali covid 19 ratto jicha jirajiran hojin waldaan kun dabile garagara walin hojicha jirus kanjejebe famu akata edubatan walge kan ratti biro fayya oromia fi waldaa hakimota oromia ra gama skype tin ergan kandarbe yemoto ade obselu bos dim hunde fama omisha oksijini hospital na jot hundai ratti ipsagena nirum gabas sagale amerkaf alamayo kanna Minneapolis Minnesota.
Daawwattoota dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 kakeeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sochin investment biyyoota lixa keessumaa immoo United States fi China ni Afrikaa keessatti hojjechaa jirani ilaalchisee gabaasni qophaa'e kanatti taanee dhiyaata meeca qasa.
Akka beektonni diinagdee fi jiraattonni jiranitti maallaqni biiliyoona hedduun United States investimentii Afrikaa irratti dhangalaafte lafa irratti ammana hin mul'atu. Jireenya guyyaa guyyaa namootaa keessattis bu'aansaa guddaa miti. Kaatiriin Kiyuuraa lammiilee Keeniyaa kumaatamaan lakkaawaman warreen daldala meeshaa elektirooniksii irratti bobba'an keessaa nama tokko. Meeshaalee Chaayinaa fi biyyoota lixaa keessatti oomishaman raabsiti. Akka Kiyuuraan jettutti oomishaaleen Chaayinaa daddafanii gurguramu.
Second quality to fifth quality, so it depends with what the customer is asking for, because we'll sell something that a customer
qulqullina yookaan quality tokkoffa qulqullina lammaffa amma qulqullina shanaffa tije waan maamiloonni keenya gaafatan irratti murtaa'a bittaa fi gurgurtaan nu waan maamiloonni keenya barbaadanu gurgurra ampoolii shiniingii 30 yoo jedhani qabna kan 50 yoo barbaadanis qabna jetti Kaatiriin. Meeshaaleen elektirooniksii isa kaampaanonni Chaayinaa Afrikaa keessatti itti xiyyeeffataniidha. Akka jiraattonni jedhan investimentiin akkanaa jireenya isaanii guyya guyyaa waliin waan walitti hidhateedha. Oomishni nu suuqii keessatti arginu hedduun isaanii kan Chaayinaati. Akka dhageenyutti piroojektoonni mootummaa mataan isaanii Chaayinaadhaan gaggeeffamu. Ameerikaan investii gochaa jiraattullee lafa irratti wanti arginu hin jiru. Ameerikaan sana gootee Ameerikaan kana gootee waan jedhamu dhageenya malee dachee irratti argaa hin jirru jedha Joseph Kamau. Akka saayintistoonni diinagdee jedhanitti Afrikaa hawwachuudhaa fi dorgommiin akkaataa yookaan moodelii qabeenya hojiirra oolchuu abbootii qabeenyaa biyya alaatu murteessaadha.
China has followed its money in whenever it's invested, unlike other lenders. It's actually followed its projects with the engineers.
Chaayinaan biyya qarshii itti dhangalaafte keessa qarshii isee hordofti. Injineeronni isaanii piroojektii isaanii faana deemu. Alii amma hojjettoota biyya isaanii hirmaachisuutti deemu. Kan hojiin isaanii akka lafa irratti mul'atu taasisee isa sana jedhan. Ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken dhiyeenya kana yemmuu biyyoottan Afrikaa sadii daawwatanii biyyi isaanii ittuu ba'aa liqii biyyoottan irratti hin baay'isin ardii Afrikaa keessatti investii gochaa akka jirtu dubbataniiru. Waa horoon garagarummaan yookiin adda addummaan barbaachisaa akka ta'e dubbatu.
If you look in the overall picture of the debt stock, and by this I mean other types of debt beyond commercial, because China's been mainly commercial debt. The West is still ahead in terms of
yoo fakkii walii galaa kuusama idaa ilaalle idaa liqii daldalaatiin ala jechuu kooti Chaayinaan harka caalaa idaa liqii daldalaa irratti hundoofte. Karaa doolaara lafarra socho'aa jiruun warri lixaa ammayyuu dursaa jiru. Yoo rakaalee akka IMF yookiin fandii maallaqa addunyaa waliigala rakaalee dhuunfaa fi walootiin yoo ilaallu ammayyuu warri lixaa iddoo qabaachuu isaaniitu mul'ata jedhanii waa horoon. Walitti dhufeenya Afrikaa wajjin hin qabdu jabeessuudhaafi United States bara addeemaa jiru kana 2022 tti yaa'ii hoggantoota Afrikaa akka qindeessitu White House beeksiseera jedha gabaasni Viktooriyaa Amuungaa Nairobi irraa qopheessite an Bafqaadu Morodaati.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asirratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada yoo qabaattan voaafaanoromoo.com nu ergaa. Qophii kana kan isinii karaa intarneetiin tamsaasaa turte Dhigisti Gammee, piroodiyuusariin keenyaa Nigusuu Taammiree, ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53ffaa nu wajjin turuu keessaniif isin galateeffacha. Amma qophii boriitiin walitti deebinutti fayyaa ta'aa isiniin jedhu kan isin keessummeessaa ture Anbafqaadu Morodaati. Nagaatti.